Music@bz.com.
When I see your face in a kuntima chimwemwe ukabwela kunyumba koma ngati usapite mavuto onse balala ndipo sindi dera nkawa sometimes ine ndi malakwitsa koma ndine mutu chabe wamva I wanna be there for you since I'm there as I am too when you need somebody when you need company
What music at bz.com.
I love, love, oh, and I was easily better. You were.